Mpewa inkosi enkulu yonjiniya Ututen vondo Nanti lapha kuyikhibhodi Kukhona uJJ mfoka mbuthu Nawe uyangithintela Bese siyalapha kuyibhesigidi Uqelibuso mfoka Zulu Yey kahleni madoda Ngase ngiphethe esikhulu kangaka istaff kwenze njani Anizowenda bafana Hey Jabule nyaka Kokosisani bafana bangakithi Sohlangana lapha madlala Nami ngikhona njalo ningisilethe Hey sanibona wensizwa Hamba kahle kodwa ephamana Awubanikeza ubhiya lapho Abayiyeke lento abayifuzayo ababoni bazolimala Hey Bafana bamakukhonza ukusho lokhu ukuthi sanibona Hey